feeling fire.
Shosti kaenda kudanga, kaba kipedo na shanga, anatamba kwa nyumba kapanga, kapanga. Ile kufika kaleta majanga, mabwana wengi kawapanga, kumsachi rizi ya muganga, ya muganga. Alipopiga picha kaposti, wana we alivimba kibosti, mwenze tukumbe natoka na bossi. Walipoachana kazi kamkosti, basi walete, walete Kinondoni manze setemeke, ile kupanda kashushwa na teke.
Kashushwa na teke,
kabi makichwa bishosti, anapenda makiki. Ana kitu kwa pochi, anataka mawaiti. Makiki, 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 anapenda makiki. Makiki, 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 anapenda makiki. Host na hela, dadaki, dadaki. Host na hela,
babaki,
babaki. Wanapenda kuspendi, kaza wapendi, toko weekendi. Kirima, kirima, weke, tetema, tetema, wike. Pige shaku ina mani kulipe we. Kirima, kirima, weke, tetema, tetema, udeke. Pige shaku ina mani kulipe, yeah. Kabi makichwa bishosti, anapenda makiki. Ana kitu kwa pochi, anataka mawaiti. Makiki, 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 anapenda makiki. Makiki, 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 anapenda makiki.
Mbona menuna, wanangu menuna, chawa kanuna, boso fidhia januna.
Mbona menuna, wanangu menuna, chawa kanuna, boso fidhia januna.
Swabri made it.
Up